saba minister wa Uganda Ruben Nabbanja Musafiri okulaba ng'agenda maaso n'okukolagana ne ministry evunaanyizibwa ku nsonga y'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka awonna ayambeko okubunyisa amasannyalaze mu bitundu byonna ebya disitulikiti y'Ekiryandongo. Museveni okulagira saba minister wati kidiridde ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Ekiryandongo Lino Singopek okutegeeza pulezidenti nti newankubadde ng'ebbibiro ly'amasannyalaze eryakaluma lisangibwa mu disitulikiti eno naye ate ky'ekimu ku bitundu ebisingamu ebitundu ebingi eby'amasosa ag'enjawulo ebitalina masannyalaze era ng'abantu baayo bayita mu kunyigirizibwa okutagambika. Bino abyogedde asinziira mu lukungaana lw'okunoonya akalulu pulezidenti Museveni lw'akubye mu kitundu kino. Ng'opeke era ye mbaka akiikirira constituency y'Ekibanda North mu Paalamenti ya Uganda ategeeza pulezidenti nti disitulikiti eyabwene y'Ekiryandongo yeyokka etalina ssomero lya gavumenti erituuka ku siniya ey'omukaaga nga balina okusoomoozebwa nti amasomero agasinga gonna gakoma ku siniya ey'okuna era nga nakyo kyetaaga kinogerwe eddagala abantu basobole okufuna ebyenjigiriza eby'omutindo. Wabula Pulezidenti Museveni asinzidde wano mu kwanukula n'alagira Saabaminisita Rubira Nabbanja okuzuula ekiremesezza abantu b'ekitundu kino okufuna amasannyalaze mu bitundu byonna so ng'ate gasibuka mu kitundu kyabwe era amutegeezezza nti akwatagenera ministry of nice wa ku nsonga eno balabe eky'okukola.
Work on that issue of stepping down okuleja bakangamira nga abanyororo bakyeta okuleja yatu okulembeka kibaita mu Luganda okulembeka ababuyala nibatuntwire aboka masanyalaze nigabaraba hamutu wa gamani kana masanyalaze gamani nibagonza tuleje nabo batunga wa masanyalaze mwana wanyu prime minister naija kuchikoraho ati utafari ya kasa bete NRA mnyalazi ebi vyona amarwariro ebi vyona biatwena betu omunji ya omuntu kora tine je kumukonyera kwa kwa almunaku ati murano omurukungana hano kurato wa twena tuburiyo muna garaka yu makage kwa garaka yu nosanga ubunaku uvorekire yu wancha bukulianiriza nukwaniriza
yonga tuvudde yu wakabaka wabu